comanda esto. Papá la lista.
ZLouder.com.
Kubona wakuseka, mamuno wako sasebeza, umakara na matempa, oma one baby za balansa. Walino mwani wena kadondo, mchado chandi wiga leve dondo. Niza kulile yako baby kondo, yadi shibi kwani ni komando. Baby for 70 pitamo, osa wali ngasi mashamo. Cause you want to just like a chocamo, I know more, no, no. It's alright. 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 It's alright.
Why not come on a film, my little mommy? You went by the hookie and they go bang it a man. Babe ani la kwa bolo rupia apore nguvu rokete ni kwa rupia posa chako tunya mwe tetele posa ya kutura na marende so posa ina doktera ya wera na katola mwese kara kutera kumune pira mbatekti kumina kutora nipate fia kutura eni mutambele lona balia bonza batuzula pesa mkuru lene nefempura ya lokera likwisa mji na tisi ndero kera
kakubona wako seka mamuna wako sasebeza kumakara na matempa. Mucharo chandi wiga leve dondo. Niza kulile yako baby kondo. Yadi shibi kwani ni komando. Baby for 70 pitamo. Osa wali ngasi mashamo. Kozi wali nejuza kachokamo. Wali no mono.
Kuchula na nisata Kuna na mkono skufis kari mutata Leto na ipana landuro direkta Manandi na vanenu lyoze pachipanda kutuseka Na kupisha mu musiki itafiasika Nina kukuchula kuwa fekile lombwe kisha Wile kaba nove baku kombise Chiro chaka jure titikandise Umutu mubisi tinomu konkeresha Wile nuku jure pusha ya mapuresha Mona, niwe mpada ukila Niwe telida, niwe jila Nila, nyebo yekukai
Mamuno wako sasebeza Umakara na matempa Oma one baby za balansa Walino mwani wena kadondo Mucharo chandi wiga leve dondo Niza kulile yako baby kondo Yadi shibi kwani ni komando Baby for 70 pitamo Osa wali ngasi mashamo Kozi wali netuza kachokamo Walino mwono no, no. It's alright.
Wanna hit some beat, wanna hit with the moon. Now I throw some for down. Nathan Pasoruez, top power,
exclusive to ZLouder.com.
Magas and the Freka, Cavallo.